waxaan farahayaa laamaha amniga dowlad goboleedka Jubbaland anigoo wakiil uga ah madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland amniga ahna wasiirka amniga waxaan farahayaa in loo diyaar garoobo amniga gudaha isla mar ahaantaasna dib u habeyn lagu sameeyo goobaha ee lagu qabanayo doorashooyinka laba in haddana dib u habeyn lagu sameeyo goobaha magaalada laga soo galo oo dib in loogu sameeyo saddex askari karto ama sarkaal kasto oo ka tirsan dowlad goboleedka Jubbaland xuquuq ku leh hubaysan uniform qabo waa in uu u hoggaansamo awaamiirta dowladda iyo kan madaxda asaga xukunto sarkaalkii ama askarigii u hoggaansami waayo waxa weeye waxa laga qaadayaa tilaabo sharci ah waxaana la horgeynayaa maxkamadaha.